kangwe mera Gine saya we nishia menyikanye
Isi hose
Kwifuko yu wachu na hulayari imba Mazerere ye mutayu na mudu gudu wakubamo Bishwa ninyota nizara Madafitu wabarengera Abandi baboheshejwe ibishakwe n'umubabaro bari baguye ku gasi abatagira gakondo umunsi bahamagaye izina ryawe
warahindutse
uwohereza ijambo ry'ubuzima erega si bo bonyine uzuye uwo munezero hariyo n'abandi benshi banafite uko babivuga Ineza yawe nyinshi yamenyekanye
Isi hose
Kwifuko yiwacu naho barahimba Erega si bo bonyine uzuye uwo munezero Hariho n'abandi benshi badafite uko babivuga Ineza yawe nyinshi yamenyekanye
Isi hose
Kwifuko yiwacu naho barahimba
Kwimisi
ndagukundira
ukutameze nk'abantu
washyize ibanga ryanjye nawe
ure amaso y'abantu
kandi Imana icyo ngukundira
ukutameze nk'abantu
washyize ibanga ryanjye nawe
ure amaso y'abantu
kandi Imana icyo ngukundira
ukutameze nk'abantu
washyize ibanga ryanjye nawe
ure amaso y'abantu
kandi Imana icyo ngukundira yo
ukutameze nk'abantu